cut.
Say don't turn back again. So to kick you pin my ring.
Shembe no way.
Out in a ring.
Shembe no way.
Postia chie.
Una what don't take a chance yo.
To check you make pin my vimba.
Hajideke.
Open a vimba.
Hajideke.
Postia chie.
Una what don't take a chance yo.
Ukinipenda.
Taringa.
Nikikupenda.
Toka kumoyo kithati nile
mpendaga.
Mnyesha na mpenda kachenji akasema nipendi tena. Enzi zangu zimepita hapo ndo kani mwaga. Nipo imba mepaki lonely,
baki lonely.
Hata kitanda kuna kunitandikia. Haki ya Mungu kuwa lonely,
kuwa lonely.
Iyo ni adhabu kwa mtu aliyetimia. Nipo imba nipo lonely. Kunipatia haki ya Mungu kuwa lonely,
kuwa lonely.
Hiyo ni adhabu kwa mtu aliyetimia.
Toto kiki kipindwa ringa.
Shembe nuwe.
Ote na ringa.
Shembe nuwe.
Postia chie.
Una watu ataka chansi yo.
Toto kiume kipindwa vimba.
Hajidekeze.
Ote na vimba.
Hajidekeze.
Postia chie.
Una watu ataka chansi yo.
Ukinipenda.
Taringa.
Nikikupenda.
Unapopenda we upendwi sana. Hapo na shangaga. Mapenzi ana siri gani? Ah, tena naumiaga. Napo kumbuka penzi langu kwake na makiskisi.
Itia kani mwaga.
Nipo imba mepaki lonely,
baki lonely.
Hata kitanda kuna kunitandikia. Haki ya Mungu kuwa lonely,
kuwa lonely.
Iyo ni adhabu kwa mtu aliyetimia. Nipo lonely,
nipo lonely.
Hata maji ya kunywa kuna wakunipatia. Haki ya Mungu kuwa lonely,
kuwa lonely.
Hiyo ni adhabu kwa mtu aliyetimia.
Toto kike kipindwa ringa.
Shembe nuwe.
Ote na ringa.
Shembe nuwe.
Postia chie.
Una watu ataka chansi yo.
Toto kiume kipindwa vimba.
Hajidekeze.
Ote na vimba.
Hajidekeze.
Postia chie.
Una watu ataka chansi yo. Sijeka kwako kilio. Na yamacha leo. Nyumpenzi mpya mwenzio. Hivyo kapa mpaka pena. Sijeka kesho kilio.